Yeah, Winora lo umrepha wasegalfin. Yeah, kulelo thixo somandla ngobomi bami, kuba wayengekho empilweni yami, andizazi ngendaphelela phi. Kulelo mdalwezulu nditsho ngobomi bami, kuba wayengekho ngenandifile. Abahlali bebefuna ukundibulala, babefuna undibulala, bandibetha. Ndandingenawo nditsho nomntu ononceda, ndazama ucela amaxolo ndibaxelela, kodwa istori ngathi andisazi. Mamelani, le way yaqala ebaleni, ndandibukele ibhola xa ndisithi tshinini babona balahlile, kuba ingqondo yam yayisekhutywa nayitek. Ndaqonda ukuba tshini ezantse ngaphakula bek ndozithatha, tshini nakanjani ndazithatha. Ndaphuma kanje kanti kuye kwakhona oye wandibhaqa, ndandibaleka ngejubane ndlekwa ziplayer. Nditsho nokhoshi ngapha befuna ukundibamba, ndangena ematyotyombe nasegalfini, ndancathama kwelinye idladla thini ndabe ndibadampile. Ngalo day kwacaba ukuba ndisindile, nam ndabonga umdala ukuba thini ndizolala ndityile. But there was another day apho ndaveske ndayobhathula ngqo emzini, ndafike ndadwadla tshini kungekho nabantu kwa kuhlala ezinye ibras zasezilalini. Ndafike ndathatha intsenge zasisetshajini zoyithu igqibe ndaphuma kanje, kanti ukhona ndibonile umakhelwane waxelela ezabra zange zidlale ngobu busuku zazimfuna. Ekuseni zandibamba kulapho ndaqonda ukuba tshini kuyanyiwa. I'm sorry to ukuba ndithukise kodwa ndithethe inyani. Ngalo day zandiqabulela amabhodlo, enye yandiphosa ngebhanga yabe seyindibeke phantsi sendisithi nam ngoku ndizoqhaya. Kwabe sekuphuma abahlali bephethe zabo induku, apho ndabethwa ndabhululwa okwentuku. Ndandiqonda ukuba nyani ubomi bam buphelile emhlabeni, ngoku sendicishile apho ndazinikezela khona kuThixo. Ndabenqonda ukuba mandla ndisenawo wonyamezela intlungu, babe bizi bendinxolela besithi phifowuni. Ndabe ndibaxelela ngelizwe eliphantsi ukubi kubra saya kubra, thini nyani bayifumana kwacaba ngalo ndlela, thini nyani ndiyasinda. Kwabhelelwa amarhata neambulensi, abanye abantu babe secimfu ukuba ndifile. Just when I have that picture yokuba ndihamba ngasestratweni ndiyenziwe isela. Ngalo day andisayukuphinda ndilibale loo nto, ndaphela nam endlele zamo ndiziyeka ezimdaka. Azikho rayithi bras into yoba sibe sibhizi sirobhana kwasoda singabantu abamnyama.